away. Who you wanna be? Mwalimu au doctor, time window hii. Awewe, dunia iko free. Fanya utatoka kone kwa TV. You was the best, awe usijone popo. Ongeza confidence, tena shaka mdo. Funga belt, awe, kesho tatobo. Wendo wina, utaye ukoha.
Una kazi kwanza ukitaka ndo fike juu. Ishi kwenye ndoto, make your dreams come true. Mafanikio na pesa naletwa na wewe tu. Changa mkastuka, fosfosi muda ndo.
Usilale,
chaka mchaka.
Safari na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Wendo na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Safari na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Wendo na mziki, aye. Champion, icon, star wa kesho. Panguka kupo mjoma, ndo utafika utakapo. Kwa Tyson, Michael, utokwe na jasho. Unapo kwenda mbali, sitazami utokapo. Nasema jua lile nishuke likumulike sasa. Oya, jua lile. Sasa jua lile,
ay 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 ay. Una kazi kwanza ukitaka ndo fike juu. Ishi kwenye ndoto, make your dreams come true. Mafanikio na pesa naletwa na wewe tu. Changa mkastuka, fosfosi muda ndo.
Usilale,
chaka mchaka.
Safari na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Mwendo na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Safari na mziki, aye.
Chaka mchaka.
Mwendo na mziki, aye.